mar la maadi mar saddexad wali farin indiraane han dhalinyaradu maran habaabi wali lana naftiin han deegaanadu un dhaladay sarasara kooyo lana dalka lan siin kuiga male dalkiin kooyo hoobasan kooyo waa itagna wali lana insha allahu tacaala wali waajibaad ee xaqee sinlatiin yaa hela doontan wali in mahadnagay dadkii hulun ku qayb qaaday oo ciidamada koreeyan ciidamada wali haayeen shaqooyin badan haayeen sida siinba ku wargabtan dhinigo wali ku haayeen biidhaaman dhinigo wali ku haayeen nabadgeli dhinigoona wali ku haayeen inay wacyigeliyaan dadka walaalnimo oo maqan taleefanno indiraan si nabadgeliyaan yohannis ka dhiibanayo kooyan wali in mahadnagay dhalinyaradii hulun qobaday reguun la hariiri han kaleen wali faraane cid alla cidii maqan duurka jarta in la hariiro dalka wali isleeyay lanka duurka jaro ka dhameysan dalka wala kulleeyay xaqaan leeyay dhulka baa uswal kulleeyay wali kaliya dhibaatada teegan ee taa uu ogolaadane in shacabku la dhibaatay isinba la dareertan deegaanadiin godoonsiin deegaanada kaleena ma godoonsan.